olo e mafuta male SBS Samoan.
E ono fai tau miliona ta la salatupe e whiangai male company Telefonia Optus. Tanu mai le o sofa inga I lunga le upenga feso o ta inga. Lea na liki e itua whaamatalanga pui pui a o tangata e tautuaina e le company. Olo o whaanga solo se su esu enga I le tūlanga na te wina ai e le company Optus, whaamatalanga pui pui a o tangata na te tautuaina. Ai ua whaali e foi e le pūlenga le ACCC. Le tele o whaasea ua taunu uatu I le pūlenga mai I tangata lau tele ona ole tele o whainga tau wha asese, ua fua mai, ona ole liki o wha amatalanga pui pui o tangata, mai le company Telefonia Optus.
The Optus cyber hack.
As Optus faces a public grilling.
Millions of Optus customers tonight.
Li potia I telefou ole liki ina itua o wha amatalanga pui pui o tangata, mai le company Optus. E lua ofisa whaatonu po o regulators I Ausetalia nei, le Office of the Australian Information Commissioner, ma le Australian Communications and Media Authority, o lo ofaia nei sua suenga I le company Optus. I le komisi, le Office of the Australian Information Commissioner, I se whaamatalanga a le komisina na ta uai, o le autu o le lātou suesuenga, o le fia I loa lea, pe na lelei, ma malu pui puia. A wala na te wina I le kampania Optus, fa amatalanga pui puia o tangata. E le ngata I lea, o le isi vaenga o lo o fasino I ai le lātou suesuenga. Pe tatau, pe na tatau, pe na tala whiangai. O na aoina e le kampania Telefonia Optus, le tele o whaamatalanga mai tangata lau tele ina ia whaatino aila na pisi nisi po ana au aunanga I tangata. Po onei whaamatalanga na mana o mia mata ala whianga I o na aoina e le company. Na whaalia e le komisina o le Office of the Australian Information Commissioner e whaitau miliona ta la se whaasalanga e pa o I le company Optus. Pe a mauani mōli mau o le solia e le company o tūlā whono, e pui pui ai whaamatalanga o tangata, po tangata lau tele au se talia nei, Australian Privacy Laws. Na whaalia e le ACCC, I se komiti whaapāle mene I le aswana leila, e o I le ono se laumo na tupu whaasea, e taun uatu I aso uma, I le komisi le ACCC, e whaasanga I le company Optus. O le teitei whono, o le ACCC, o le tamaitai, o Gina Gass-Gottlieb.
The message that we are getting from these reports is firstly that many of the consumers are confused about the information they're receiving or not receiving from Optus. So they are anxious and they don't feel they know sufficiently what it is that is the impact on them and the risks that they face.
Nā whaalia fōi e Gass-Gottlieb e whaitau piliona tālā I le tausanga o lo o ngau ma le I loa I le atunu nei, mai whainga tau whaasese po scams.
It results in families losing all their savings. The trauma yeah. at an individual level for families is incredibly significant. At an economy-wide level, we're losing the effect of what would otherwise be savings and consumption.
Gina Gass-Gottlieb, le teitei whono o le ACCC. Olo o, na taumate e o I le lua piliona tāla, na leiloa mai I le atunuu I le lua whema le lua sfumalatasi, po le tausanga na te nei, ona o whainga tau whaasese po o scams. Ma ua vāla au le ACCC, I le whaavaina o se no fuanga au tū, e ngā whama suesuenga o whainga tau whaasese po scams, lea o lo tele, a inga matangata taito o tasi, o lo o ngā wai a rātou tupe. Lua piliona tālā I le tausangana te nei, na ngau, mai whainga tau whaasese. O le reporti na wha maa popoina e Abby O'Brien mo le SBS News.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, maa po o fea lawa e mawailau podcast.